tikupatsirani tisanthule Bible. Omvera muli bwanji. Iyi ndi nthawi yamtengo patali pomwe lero timve mawu a Mulungu akusanthulidwa ku 1 Samuel chapter 16 kuyambira pa verse 1. Nkhani yaikulu ndi ya David. Kuzozedwa kwa David. Kodi kudali motani? Chapter yokondwetsa kwambiri kwamene mwina mudawerengapo chapter meneji. Koma nkhani iyi timve yonse ndi mbale Osman Chirola Manda. Program ya tchalero yati santhule Bible.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Lero titama Mulungu chifukwa cha chifundo chake chosatha. Taonani watipatsa mwayi wakuti inu ndine tiyende limodzi mulendo uno. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutse kuti mprogramu yapita timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 15 kuyamba verse 1 pana 35. Pamene timaona zakusavera kwa Sauli pa Agagi ndi kuti Samuel amudzudzula. Ndipo lero tipitiliza 1 Samuel 16 kuyamba verse 1 ndi kulekeza chapter 17 verse 47. Mmene tikambirane zakuzozedwa kwa Davide ndi kuti Davideyo akupha Goliati. Tsopano tiona Mulungu akusankha Davide kuti akhale mfumu kulowa mʼmalo mwa Sauli. Tere pano Samuel akutumizidwa ku Bethlehem kuti akadzoze Davide kukhala mfumu. Ndipo chapter 16 chikutilowetsa mu nkhani yakuti Davide ndiye munthu wosiyana kwambiri ndi Sauli. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti tidaona Sauli kuti anali mwana wa mdierekezi. Ndipo pano tiona Davide kuti ndiye amene ali mwana wa Mulungu. Mu chapter 15 tidaona Mulungu akumukana Sauli. Koma anapatsa mwayi wakuti akonze kubwerera kwa iye kambiri ndithu nthawi zosiyanasiyana. Tsono ngakhale anapatsidwa mwayi kangapo, Sauli anaonetsadi kuti anali wosamvera Mulungu. Tere ndi chifukwa chake Mulungu sanadikire kuti aone kutsiriza kwa ufumu wake. Tsono iji, sikida mudzidzimutse Mulungu ayi, popeza amadziwa mtima wake wa Sauli, kotera kuti Sauli anayenera kudziwa kuti Mulungu amamudziwa bwino. Komanso anthu onse anayenera kudziwa kuti Mulungu amamudziwa Sauli, popeza ndiye amene adamusankha. Okondedwa anzanga pa ulendo, inu ndine tiyenera kudziwa kuti ngati tili ana wa Mulungu, enyweni ndithu ndiye kuti tidzayesedwa ndithu. Ndipo tiyenera kufuna chithandizo cha mzimu wa Mulungu, popeza pa Hebrews 12 verse 6 pali mawu akuti, pakuti iye amene Ambuye amkonda amlanga namkwapula mwana aliyense amlandira. Ndiye tikunenetsa kuti Mulungu amalanga amene amkonda. Iyi ndiyo njira yomwe Mulungu anagwiritsa ntchito mnthawi ya Sauli. Tele akugwiritsa ntchito njira yomweyi lero lino. Tsono taonanso za kuonongeka kwa Amaleki ndi Agagi. Kunali kuonongeratu konsekwense. Ndipo mwina inu nkufusa kuti kodi chifukwa chani zinali chomwechi? Yankho likuti Amaleki anali wana wa Esau. Ndipo ndamene anamenya ndi ana a Israeli pamene amafuna kulowa mdziko la malonjeza. Kotero kuti kuchokera pamenepa Mulungu ananenetsa kuti adzakhala nawo pa nkhondo ya Amaleki kufikira mibadyo pamene adzapereke chiweruzo pa iyo. Pali chifukwa chimodzi chomveka bwino kuti Amaleki anasankha kupandukira Mulungu. Apa pali phunziro lalikulu ndithu kuti aliyense amene asankha kusamvera Mulungu adzalangidwa ndithu mosakayika kwanse. Tsopano yafika nthawi yoti Mulungu asankhe Davide kuti alowe mʼmalo mwa Sauli kukhala mfumu. Tele pano Mulungu akutumiza Samuel ku Bethlehem kuti akamudzoze Davide ngati mfumu. Ndiye tikutsindika kunena kuti Davide ndiye wosankhidwa wake wa Mulungu. Ngakhale kuti panali mavuto wena ndi wena. Umu ndi momwe zimakhalira ndithu ngakhale pakati pa inu ndi ine lero. Chapter 16 verse 1 pana 23. Samuel adzoza David. Yehova anena ndi Samuel, iwe ukuti ulile chifukwa cha Sauli nthawi yotani? Popeza ine ndinankana kuti asakhale mfumu ya Israeli. Dzaza nyanga yako ndi mafuta numuke ndidzakutumiza kwa Jese wa ku Bethlehem, pakuti ndinadzionetsera mfumu pakati pa vana wake. Pano ndikutsimikizadi mtima kuti Sauli anali kwa pamtima wake wa Samuel. Nkani ili pano ndiya kuti Samuel anamukonda Sauli, kotera kuti zidamuyipira kuona kuti Mulungu akumulanda ufumu. Zidamuyipira Samuel pamene Sauli anawuzidwa kuti wamukana ndi kumuchotsa pa ufumu. Ndiye pano tikuona Mulungu akumudzudzula Samuel chifukwa chopitilira kulilira Sauli popeza adamukana kuti sangapitilize kukhala mfumu. Anzanga, ndifuna mumvetse pano, Mulungu sakumudzudzula Samuel chifukwa cholilira Sauli ayi, koma chifukwa chokhala ndi mtima wachisoni. Tere ndi chifukwa chake akumufunsa kuti, kodi udzakhala ukumva chisoni mpaka naliti? Mwanjira ina Mulungu akunena kuti Samuel sayenera kumva chisoni kwa nthawi ya muyaya ayi, koma anayenera kuvomereza chilungamo cha Mulungu ndi kuyiwala chikondi chake pa Sauli. Mwanjira ina tikunena kuti Samuel anayenera kukondwera ndi kuchotsedwa kwake kwa Sauli pa ufumu, popeza ndi chinthu chimene chinatengera ulemu ku dzina la Mulungu. Komanso Samuel anayenera kudziwa kuti panalibe chifukwa chakuti apitilire kuva chisoni, popeza lamulo linaperekedwa kale, kotero kuti misozi yake singathenso kuti ganizo ili libwezedwe ayi. Taonani mawu a Davide pa 2 Samuel 12 verse 22 mpaka na 23 akunena kuti, pamene mwanayo akanali ndi moyo, ndinasala kudya ndi kulira, pakuti ndinati, adziwa ndani kapena Yehova adzandichitira chifundo kuti mwanayo akhale ndi moyo. Koma tsopano wafa, ndidzasalaliranjinso kudya? Kodi ndikhoza kumbweza? Ine ndidzamuka kuli iye, koma iye sadzabweranso kwa ine. Ndiye mawu onsewa ndi wolimbikitsa kuti samayenera kulira koposa muyeso, popeza Israeli ngati mtundu sudzaraya kanthu pakuchoka kwa iye. Mulungu pano akumulimbikitsa kuti asave chisoni, popeza iye wasankha munthu wina kukhala mfumu. Taonani mbuyo wa anthu anadzisankhira mfumu, ndipo anapezekadi kuti sanali mfumu wabwino ayi. Koma pano Mulungu akupereka mfumu amene ali wapamtima pake. Tamvani umboni uwu umene ukupezeka pa Masalimo 89 vesi lake la 20, umene ukunena kuti, ndapeza Davide mtumiki wanga, ndamdzoza mafuta wanga woyera. Komanso pa Machitidwe 13 vesi 22 pali mawu akuti, ndipo amene atanchotsa iye anautsira Davide akhale mfumu yawo, amenenso anamchitira umboni nati, ndapeza Davide mwana wa Jese, munthu wapamtima panga amene adzachita chifuniro changa chonse. Vesi lake la 2, ndipo Samueli anati, ndikamuka bwanji Sauli akachimva adzandipha? Ndipo Yehova anati, umuke nayo ng'ombe yayikazi, nunene kuti ndadza kudzaphera nsembe kwa Yehova. Ndipo uitane Jese abwere kusembeko, ndipo ine ndidzakusonyeza chimene uyenera kuchita, ndipo udzandidzozera iye amene ndidzakutchulira dzina lake. Samueli pano akuchita mantha kupita kwa Jese kuti akamdzoze mwana wake, chifukwa Sauli wadzazidwa ndi ukali kotero kuti akhoza kumupha. Koma tiyenera kudziwa kuti ndi Mulungu amene akupanga chisankho ichi, ndipo akumuwuziratu zimene iye ayenera kuchita. Samueli wapita ku Bethlehem kumene akumuwuza Jese kuti apite kukapereka sembe pamodzi ndi wana wake. Vesi lake la 6, ndipo kunali pakufika iwo, iye anayang'ana pa Eliabu nati, zoonadi, wodzozedwa wa Yehova ali pamaso pake. Koma Yehova ananena ndi Samueli, usayang'ane nkhope yake kapena kutalika kwa msinkhu wake, popeza ine ndinankana iye, pakuti Yehova saona monga aona munthu, pakuti munthu ayang'ana chooneka ndi maso, koma Yehova ayang'ana muntima. Haleluya. Kani ili pano ndia kuti, Mulungu, amationa ife kuchokela nkati, pamene Samuel akuona thupi momwe linakalira. Ndiye Mulungu akumuza Samuel kuti, sayenera kuona maonekedwe a munthu, kapena kuti asatsimikize mtima wake malinga ndi maonekedwe wake ayi. Wokondedwa anzanga pa ulendo, masiku ano a Khristu tili ndi vuto lokhala ngati ili, limene limakhazikitsa maganizo athu pa maonekedwe a munthu, zinthu zimene iye ali nazo, malankhulidwe ake ndi ntchito yomwe iye achita. Koma taonani Mulungu sayika mtima wake pa zimenezi ayi, koma amayika mtima wake pa munthuyo. Tsono chimene chikuchitika pano ndi chakuti, ana a Jese asanu ndi awiri akudzadzionetsa kwa Samuel mmodzi mmodzi. Ndiye pamene tiwerenga verse 10 mpaka 11 tikupeza kuti ana onse abwera, ndipo palibe amene Samuel wamuvomereza. Tsopano akumufusa Jese, ngati pali mwana winanso. Tsono yankho lomwe akupereka Jese likuonetsa kuti Jese na Yeso akanapasidwa omwayi wosankha pa wana wakewo, sakanasankha David ayi pazifukwa izi. Poyamba anali mwana wakanda wa zaka 16. Kachiwiri anali mbusa wa ziweto. Tele nthawi anali akuweta nkosa, ndipo anali wosadziwa zinthu zina zilizonse. Ndiye pazifukwa izi Jese sana muganizile nkomwe pa ana wake amene anayenera kusankhidwa mfumu, ndipo sana muyitana nkomwe kuti akakhale nawo pa mwambo wa sembeyo. Koma pamene Samuel ana uzidwa kuti ali modzi mwana wang'ono akuyetsa ziweto, ananena nawo, pitani mukamutenge abwele kuno. Wokondedwa, ngati Mulungu adzakweza iwo amene ali pansi, wosaoneka bwino, wosadziwika, kodi alipo munthu amene angamuletse? Kapena titsindike kunena kuti, kodi angamuletse ndani Yehova? Verse 12. Ndipo anatumiza munthu na abwela naye. Tsono iye anali wofilira ndi wankhope yokongola ndi maonekedwe okoma. Ndipo Yehova anati, nyamuka unzoze pakuti ndi ameneyo. Haleluya. Ndime ino ikuonetsa kuti Davide anali nyamata wokongola, koma sizikutanthauza kuti Mulungu anamusankhira chifukwa chimenechi ayi, koma kuti Mulungu anadziwa mtima wake. Uyu ndiye wapa mtima pake pa Mulungu. Wokondedwa, ngakhale David analepherapo, koma pasi pa mtima wake panali chikhulupiriro chosafa. Zoona zake nzakuti David anamukonda Mulungu, ndipo amamufunitsitsa atayenda naye nthawi yonse. Anzanga, uwu ndiwo mtima wosowa pakati pa Khristu lero. Kukhala ndi chikhumbo khumbo, kapena kuti kukhala ndi chilakolako chofuna kuyenda ndi Mulungu nthawi yonse. Taonani tsopano Mulungu anamutenga napita naye ku busa, namuyesa kupambana, koma sanasunthike kapena kulira ayi. Iye anafunitsitsabe chiyanjano ndi Mulungu, ndipo Mulungu anamukondabe. Haleluya. Verse 13. Pamenepo Samuel anatenga nyanga ya mafuta nanzoza pakati pa abale wake, ndipo mzimu wa Yehova unalimbika pa David kuyambira tsiku lomwelo. Ndipo Samuel ananyamuka nanka ku Rama. Pano Samuel wazoza David kukhala mfumu ya Israeli, ndipo mzimu wa Ambuye unakhala pa iye, kutanthauza kuti mzimu wa Ambuye unachoka pa Sauli. Ndipo ndi chifukwa chake mu verse 14 mpaka 16 tikubva kuti Sauli anatengedwa ndi kulamulidwa ndi mzimu wa Satana. Ichi ndi chimene antchito wake anachiona pa iye, kuti moyo wake unafika pa kusokonezeka ndi kudwala mu mzimu wake. ndipo kuti pali chikhulupiriro chakuti nyimbo zimathandiza kutsitsa kapena kuti kupoza mtima waukali, mtima wachinyama umene anyamata antchito anaona mwa Sauli. Tele Sauli iyo anachita mpikisano wa woyimba, ndipo panapezeka Davide kuti ndiyani mmene anapezeka kuti anali woyimba bwino kwambiri kupesa ena onse. Tsopano Davide amutenga kupita ku nyumba ya ufumu kuti azikayimbira mfumu bangwe wake. Nthawi iyi nkuti sizikudziwika kuti Israeli anali ndi mfumu yatsopano. Chapter 17. Ndimo mwe tikuona kuti Mulungu akumphunzitsa Davide. Umu ndi mmene tikupeza mbiri yochititsa chidwi kwambiri, mmene Davide anaonetsa kulimba mtima pamene anapha Goliati. Ndiye ndifuna mumvetse kuti Davide sanaphe Goliati chifukwa chakudzipereka ayi, koma chifukwa chakuti Goliati ananyoza asilikali a Mulungu wa moyo. Ndipo Davide anachitira umboni pamene adanena mawu pa 1 Samuel 17 verse 45, pamene adati, ndipo Davide anati kwa Mfilisitiyo, iwe ukudza kwa ine ndi lupanga ndi mkondo ndi nthungo, koma ine ndafika kwa iwe mdzina la Yehova wa makamu, Mulungu wa ankhondo a Israeli amene iwe unawanyoza. Tiye tipitilire kuwerenga kuyamba verse 1 mpaka 47, mmene Davide akupha Goliati. Pamenepo Afilisiti anasonkhanitsa makamo awo ankhondo, nawunjikana ku Soko wa ku Yuda, namanga zithando pakati pa Soko ndi Azeka ndi Afesi Damimu. Ndipo Sauli ndi anthu a Israeli anasonkhana namanga zithando pa chigwa cha Ela, nandandalitsa nkhondo yawo kuti akaponyane ndi Afilisiti. Ndipo Afilisiti anayima pa phiri tsidya lina lija, ndi Israeli anayima pa phiri tsidya lina, ndi pakati pawo panali chigwa. Pano Israeli ali pa nkhondo ndi Afilisiti amene ndi adani awo achikalekale. Ndiye magulu awiriwa andandalika asilikali wawo, ndipo ali wokonzeka kumenyana tsopano. Koma tiyenera kudziwa kuti Afilisiti ndiwo amene akuputa Israeli. Verse 4. Ndipo kuzithando za Afilisiti kunatuluka chiwinda dzina lakwe Goliati wa ku Gati. Kutalika kwake ndikwa mikono isanu ndi umodzi ndi chikhatho, ndipo anali ndi chisoti cha mkuwa pamutu pake, navala malaya aunyolo wolemera ngati masekeli 5,000 za mkuwa. Pano pali nkhani ya Goliati kuti anali munthu wantali kokwanira 9 feet kapena kuti okwanira 3 yards. Tsono Afilisiti amadalira kwambiri munthu ameneyi, ndipo Israeli anayenera kutulutsa munthu wawo kuti akaputane ndi Goliati. Verse 6. Nakuta msongolo wake ndi chovala cha mkuwa, ndiponso pa chikota pake panali nthungo ya mkuwa, ndipo mtengo wa mkono wake unali ngati mtanda wowombera nsalu, ndi khali la mkondo linalemera ngati masekeli 500 achitsulo, ndipo wonyamulira chikopa anamtsogolera. Naima iye naitana makamu ankhondo a Israeli nanena nawo, munatulukiranji kundandalitsa nkhondo yanu? Sindine Mfilisiti kodi? Ndi inu anyamata a Sauli? Mudzisankhire munthu atsikire kwa ine. Tsopano tikuona Goliati kuti akutuluka tsiku ndi tsiku kumaputa a Israeli kwa nthawi yotalika masiku 40. Ndipo panalibe mmodzi wa Israeli amene anatuluka. Taonani Davide watulukira kunkhondoko kumene anapita kukapereka chakudya kwa abale wake amene anali pa gulu la asilikali wa nkhondo. Ndiye tikubva kuti Davide anakhumudwa kwambiri kuona kuti panalibe mmodzi wa Israeli amene anatuluka kukakumana ndi Goliati. Tele pamene abale wake anamuuza kuti ayenera kubwerera kumodzi, Davide sanalole, ndipo anaganiza zokumana naye Goliati. Tsono pamene Sauli anava kuti Davide afuna kukakumana ndi Goliati, anatenga zovala zake za nkhondo ndi kumuveka. Koma popeza Davide anali kamnyamata kakang'ono, zovalazi sizidamukwanile. Ndipo anati sangathe kuvala popeza anali asanavalepo. Ndipo anati adzamenyana naye ndi zida zomwe anazizolowela iye. Okondedwa anzanga Pauli, pali phunzo lakuti inu ndine sitenera kuyerekeza kukhala chimene sitingathe, kapena kuchita chimene Mulungu sanatiitanile ayi. Pano tikunena kuti munthu aliyense ali nacho chinthu china chimene Mulungu anamupatsa kuti azichita moyo wake. Ndipo pamafunika kuchita chinthu chomwecho osati kutengeka kuchita ntchito ya munthu wina ayi. Tili ndi chitsanzo chabwino kuti anthu masiku ano anayitanidwa ndithu kutumikiwa kuyimba nyimbo za Mulungu. Koma taonani anthu ambiri mbiri amafuna kukhala woyimba. Ayi ndithu, siziyenera kukhala choncho. Mwa njira ina tikunena kuti anthu ambiri akuyesera kugwiritsa ntchito lupanga m'malo mwa Ulaya umene inu mumadziwa kugwiritsa ntchito. Verse 40. Natenga ndodo yake mdzanja lake, nadzisankhira miyala isanu yosalala mu mtsinje, nayika nthumba lakubusa limene anali nalo ndi loshibete, ndi choponyera miyala chinali mdzanja lake, mumwemo anayandikira kwa Mfilisitiyo. Pano pali nkhani ya Davide kuti anatenga miyala isanu imene analowa nayo mbwalo la nkhondo kukakumana ndi Goliati. Pankhani ya miyala imene, anthu ena amanena kuti Davide anasankha miyala imeneyi ndi cholinga chakuti ngati angaphonye ndi mwala umodzi ndiye kuti akhoza kugwiritsa ntchito miyala inayi. Anzanga, tiyenera kudziwa kuti pamene Davide amatenga miyala iyi sanatenge ndi mtima wophonya ayi. Tsono mwina nkufusa kuti kodi panali chifukwa chanji chakuti asankhe miyala isanu imeneyi? Taonani yankho likupezeka pa 1:20:8, pamene likuti awa anabadwa mwa chiphonacho ku Gati, koma anagwa ndi dzanja la Davide ndi la anyamata wake. Ndiye tikutsindika kuti Goliati anali ndi wana wake anayi. Ndipo Davide anadziwa kuti pamene mwala umodzi udzaphanawo Goliati, ana wakewo anayi nawonso adzatuluka kufuna kupha Davide. Tele anatola miyala isanu ndi cholinga chakuti mwala uliwonse ukaphelewa na anayo. Ichi ndicho chifukwa chimene anatola miyala isanu ija. Verse 45. Ndipo Davide anati kwa Mfilisitiyo, iwe ukudza kwa ine ndi lupanga ndi mkondo ndi nthungo, koma ine ndafika kwa iwe mdzina la Yehova wa makamu, Mulungu wa nkhondo wa Israeli, amene iwe unawanyoza. Lero lino Yehova adzakupereka iwe mdzanja langa, ndipo adzakukanda ndi kukuchotsera mutu wako. Ndipo lero ndidzapasa mitembo ya makamu ya Afilisitu kwa mbalame za mlengalenga ndi kwa zilombo za dziko lapansi, kuti dziko lonse likazindikire kuti kwa Israeli kuli Mulungu. Haleluya. Ndi msonkhano wonse uno udzazindikira kuti Yehova sapulumutsa ndi lupanga kapena mkondo, pakuti Yehova ndiye mwini nkhondo, ndipo iye adzakuperekani inu mʼmanja athu. Nkhani ili pano ndiye kuti Mulungu anapereka Goliati mʼmanja mwa Davide kutanthauza kuti nkhondo iyi ndiye Mulungu amene ali chiwinda, kapena kuti amene ali chiphona chimene chaperekedwa mʼmanja mwa Davide. Tsono mundime ino tiphunzira kuti chiphona chija chikuyimira dziko lapansi. Sauli akuyimira Satana, ndipo Davide akuyimira munthu wokhulupirira mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Taonani pa 1 Yohane 2:15, pali mawu akuti musakonde dziko lapansi. Ngati wina akonde dziko lapansi, chikondi cha Atate sichili mwa iye. Kutanthauza kuti ife tili mdziko lapansi, koma sitili a dziko lapansi ayi. tonani pali kusiana pakati pa Samson ndi David. Samson anali kuona Afilisiti ngati abwezi, kotero kuti anakwatirako pakati pawo. Pamene David anaona Goliati kuti ndi mdani wake basi. Tsono chikhulupiriro cha David ndi chimene chidamulimbitsa mtima kuti akakumane ndi Goliati ndi kumupha. Wokhulupirira lero ayenera kuzindikira kuti dziko lapansi akhoza kuligonjetsa ndithu ndi chikhulupiriro chokha mwa Mulungu wathu. Okonedwa, tiyeni lero tilekeze pano, koma timakambirana kuchokera pa 1 Samuel 16 verse 1 mpaka natalekeza 17 verse 47. Mene takambirana kuti Davide adzozedwa, ndipo Davide yemweyo akupha Goliati. Ambuye akudaliseni yenu. Amen.
Amen. Zimuambiri mbale Osman Chilola Manda potsogolera ku 1 Samuel chapter 16 komanso chapter 17. Tamva ndithu za Davide kudzozedwa komanso nkhondo yomwe Davide anaonesa pa ndithu kaswiri wake mnyamatayo kupha chigoliati. Nkhani yokondwetsa kwambiri, kuli makolasi ndithu antengo patali ukhoza ndi nkhani imeneyi. Chabwino, izo zinali za mprogramu ya Chalili ya Santule Bible, ndipo programu imabwera mokhulupirika pano. Khulupirikani kumvetsera komanso uchitapo pa zomwe mukumva kuphunziranso. Ma SMS mukhoza kutumiza ku 083-500-222, 083-500-222, nambala pa Malawi. Ma email ku radio at twrmw.org. Email address yatu ndi radio at twrmw.org. Zikomo kwambiri.